abantu abayizi abesomero abayizi abesomero erya St. Peter Secondary School wenali abasoma tusakabenje n'ebisaga eyamaanyi ku kyalo Kakindu mu ggombola ye Wabinyonyi ng'oyingidde kilomita 172 mu Nakasongola kuluva e Kampala okwolekera ebitundu ebyaggulu. Musasi wafe bandi bakalu, ensonga eno yagirina.
Abayizi abafunye ebisago bategera ekisenga Christabella Awori, Claudia Namukisa, Margaret Atwine ne Prudence Tumugabirwe. Akabenji kano kabadde ogulo ku Sande era keesabyemu motoka ssatu okwabadde ennene etambuza mafuta ekika kya Fuso Super Great enjeru namba UB2 935Y, Kamini Bus oba Rosa Costa enjeru namba UB2 NH, ne ambulance namba UBK 257F nga nayo njeru. Okusinziira ku ssaamu tulina amazima, omwogezi wa poliisi mu bendubendu la Savanna alipoota ezisooka ziraga nti ddereeva wa motoka y'amafuta eyabadde eva e Kampala okudda ku ludda lw'eggulu yakubaganye n'eya Costa eyabadde eva ku ludda olulala. Bino ebyabeereddewo ng'agezaako okuyisa tuleera. Yayongeddeko nti ambyulensi yabadde egivaako mabega na bw'etyo nayo n'ekeetabamu. Abayizi abafunye ebisago babadde batambula mu Costa. Poliisi egamba nti ensonga esinga okulabika eyavuddeko akabenje kano kwabadde kuyisa na butali buvunaanyizibwa. Tuyina amazima agamba nti bonga poliisi bwe batemezeddwako ku kabenje kano baayanguye okutuuka ku kifo ne batwala abakoseddwa e Kampala okufuna obujjanjabi.